Whitey, white, why punarangi, tupuanuku, tupuarangi, ururangi, quene, nata mariki, o matariki, nafetu e piatata, iterangi, nafetu e piatata, iterangi.
Whae subia, whae whiane mihi ki a kūroko, hoki mai ki te awhi ki te tēnei kaupapa. He mihi ninui ki a kūroko, hoki mai tēnei tārau tēnei kaupapa. Nō rei te whānau, māranga mai ngā tamariki. Ko koutou katoa ngā taonga o tēnei rā, ko koutou katoa ngā rangatira te rā nei. Nō rei rā, he pototuku kōrero, he mihi ki a koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Thank you. Te kawi o Motariki Kei te rangi e tohu ana Ki te huringa o te taurere ana Ngā awa korehi ngā manuka pupuhi rā te hau
Nei te raka
Te mga raka tae koe te piki Tae atu rā ki te iti kahurangi Kare he mea e kore tae koe te whiwhi Timata anō koe rā te tohu a Matariki e Matariki e Matariki, he whetupi a ta ata Tohu timatanga mo te iwi yeah. Te iwi Māori Uriranga tira iwi ariki
A he te anga tū E nei aku nā whatū
I runga ki te rangi e
A nei te tuku te mihi ki a Matariki He hoki ngā mahara ki te taukwahi para Ki te hunga kwama ki te ringa kaho ai tua Kia rongo ia te kupu, me pewhe nei te tupu Hei tohu ki te iwi ki te tūmatatini e A kia mau tātou ki ngā tikanga A kia mau tātou ki ngā tikanga
Waitanga heia kia kino nei hoki Papa te patitiri, hiko hiko te wera Hika napu e te rangi, hewe tū ki narora Rungwa nā te whenua Ko waira, ko waira Ko Matariki, ko te iwi Māori
Waiti, waita, wai punarangi Tupu anuku, tupu arangi, ururangi e Koe nei, nā tamariki, o matariki Nā whetu e pia tata i te rangi e Nā whetu e pia tata i te rangi e